Hey. Kume toka uti angu. Unajambu kiplani liku ineto mistaken identity. Niggas mistaken my identity. Simply they wanna know my identity. Sikizi shida ni mwalimu. Namba bika vile menipe elimu. From zero. Sini manza get matara krimu. Sikuwa ni mokisho. Tuko na Uhuru, Uganda, Tanzania na Kenya hata. Panka na teta kishkare. Na masaya teti na anashikwa manyata. Vijana ni jobless, wanachezewa karata. Joba wajipata. One day, I'll be what I wanna be. Pia najua hizo ndoto we uota. Ama Buddha niaze. Life ni matata. Tani kuna teseki ya gamaniga. Kuna niliteseka moja wengine nusu. I guess mimi niliteseka moja na nusu. Buddha, jia na kusu ya na niusu. Weji tapanku na shida ina kuhusu. Ukuo Meru ama Mbukusu.
Foolish.
Uko rumani tunateka mabusu. Mtahani majamaa wanachoma na visu. Kau unataka kujua mana ya mtoi ulizia bale. Elino napigania rap kapo na shamba za Karen. Wase kujita sinku anti ya all checken. Wakali kujidai anti ya all fallen. Kutoka saika ungem adi reggae. Upandenganya ama tulanga. Bude puka mahaga. Epuka bahaga. Eita stress na manga. Niko mchali litoka na manga. Niko mchali litoka na manga. Uko na zako na auja manga. Unateta na auja changa. Marapa kujita king tunako kwa mchanga. Mtani bada dhiki faraja. Uleta kicheko kwa machanga. After manas ukibonga na sauce. Buda boss wacha mikosi. Dauless na unajita sauce. Na make profits na una make loss. Nini job toka sandia di Jumamosi. Marapa na jitanoma after kuchoma ganja. Nimeka mkwa kulaka Filipo Nyanja. Mko fit aja na damu na bunja. Unasepa na milango miugunja. Nimevabunja so msupa kamu. Twende kwa kilunja. Epa labia pesa kaya kina garanja. Ijani ni long chunga usipate panja. Mini ganja fama so ushangai nikipak ama. Marapa waliwasha moto na wakahenda. Ebu cheki, vile mechoma kiwanda. Mnajidai na ngoma zenu, zinauzwa kwa vibanda. Mko mbele mlidhani na kurku. Pia wao, wananiulizia rada. Tuna drag, na tushiku na nakada. Ukiharibika muda, vya tukariba mianda. Wasani wengine kujita VIP. Na miwaona tu ma-RIP. Isteza pia ma-anaconda. Big boys na maninja wamekonda. Nipate juu nikikuwa na nikuwa company. Siku hizi naona hata nikiwa kwa juvenile. Looking for them hata nimepita river nile. Manile patch na tila pia na vuka broda nikienda Ethiopia. Jua tupandi tuko na phobia. Big boys hata kuliko kina polkopia. Shida ni ya muda. Load up mass uliambiwa na manuda. Pasi niko nyali buda. Wengine mjui nilitoka anga chuda. Napita through unazani chapang. Napita through unazani chapang. Right.